ekifaananyi ekyabirimu ekimu. Pawulo ye yali alowooza nti Katonda yali amugamba okudda e Yerusaalemi, naye abakkiriza abalala ne bamugamba nti nedda kubanga eyo bagenda kukuttirayo. Lowooza Pawulo yali atya okufa? Nedda. Pawulo bwe yayingira e Yerusaalemi n'addayo mu yeekaalu, abantu bangi abaali bamulabye mu bibuga eby'enjawulo ne batandika okumuleekaanira. Ono ye muntu agenda mu buli kifo ng'ayigiriza abantu ebintu ebitategerekeka, n'atandise n'okwonoona yeekaalu yaffe. Kino kyanyiiza buli muntu yenna, batandika okumukwata n'okumukuba. Abasirikale Abaruumi bwe baawulira obwatuka kw'eddoboozi ne bagenda ne babasirisa. Naye abasirikale bano Abaruumi baali tebanamutwala, kyali kimwetaagisa okwogerayo ebigambo ebitonotono. Kyeyava ayimirira ku madaala aga yeekaalu n'atandika okubabuulira, n'abannyonnyola engeri gye yali akwatamu eddiini era n'engeri gye yali ayiganyamu ekkanisa ya Kristo, era n'abategeeza engeri gye yasinkanamu Yesu bwe yali agenda e Damasiko, era n'abannyonnyola n'engeri gye yatwalamu amawulire amalungi eri abamawanga. Naye abantu abaali bawuliza tebaayagala n'akatono okuwulira ebigambo ebyo, kye baba batandika okuleekaana. Olwo abasirikale Abaruumi kye baava kwata Pawulo ne bagenda ne bamusiba mu kkomera. Emirundi mingi abasajja Abaisirayiri baayagala okutta Pawulo naye teyeemulugunyako n'omulundi n'ogumu mu maaso ga Katonda. Yamanya nti Katonda oyamulagira okukola yali ateekwa okukikola. Wuliriza ebbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi essuula 8 olunyiriri lwa 28. Era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abibakolera wamu olw'obulungi. Baganda bange, Katonda bw'abeera ku luuyi lwaffe, ani ayinza okubeera omulabe waffe?